macluumaad ku saabsan sida laysugu diiwaan geliyo doorashooyinka. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa si aad u fowd gareyso online. Waxay kaa qaadan doontaa daqiiqado yar oo keliya. Waxaad u baahan tahay waa national insurance number-kaaga, postcode-kaaga, iyo taariikhda dhalashadaada. Markaad intaa diyaarsato, waxaad tagaysaa www.gov.uk/register-to-vote. Haddii aad degan tahay Selby Center agteeda oo aad u baahan tahay in diiwaan gelinta lagaaga caawiyo luuqadda Soomaaliga, fadlan la soo hadal telefoon nambarka ah 88-885-5499 si aad ballan u samaysato. An idinku celiya nambarka waa 88-885-5499 si aad ballan u samaysato. Adareyska ama ciwaanka Selby Center waa Selby Center, Selby Road, Tottenham, London, N17HJL. Haddii aad isdiiwaangelin weydo, waxaad kugu dhici doona ganaax. Ganaaxaasoo dhan ilaa 1,000 pound, waxaan wuxuu dhimi doonaa credit history-gaaga. Waad mahadsantiin.